timu yesomero lya Bukedia Comprehensive School South ne Amos College gegayisewo kwesogwa oluzannya lwa akamalirizo mu mpaka za masomero eza National Boys Football Championships oluvannyuma lw'okusomoka omutendera gwa semifinal olunaku olwaleero. Empaka zino zindira ku ssomero lya Lira Town College era Bukedia Comprehensive okutuuka ku luzannya lwa akamalirizo ekubye kyaddondo SS egoola emu ku bwereere. Mu ngeri y'emu Amos College School ekubye St Mary's Kitende goals nya kwemu eza penalty oluvannyuma lw'okulemagana nga mpaawo alengedde katimba ka munne mu ddakiika ekyenda ezesalira. Oluzannya olw'akamalirizo lugenda kubeerawo enkya ku lwokubiri ku ssaawa 8 ez'emisana wabula waakusookawo omupiira ogw'okulwanyira ekifo ekyokusatu wakati wa St Mary's Kitende ng'etuuka ne Kyaddondo SS. Amasomero 6 ge gavuganyiza mu mpaka zino era Buddo SS bannantameggwa b'empaka ezasembayo ez'omwaka 2025 bawandukidde ku mutendera gwa quarter final.